baby dance. Katika, 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 katika. Baby dance, zungusha, 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 zungusha. Baby dance, katika, 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 katika. Baby dance, zungusha, 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 zungusha. Shoto nyanya, mama, ifu nanya, yeah, yeah. Amlegeza kanati, if I want now. Wewe peke ndo namba moja, siwezi kuacha hata kwa nukta. Wewe peke ndo namba moja, siwezi kuacha hata kwa nukta. Kwa bedi waleta mafuriko, yeah. Mafuriko maji moto, moto. Kwa bedi waleta mafuriko, yeah. Mafuriko kajasho, ukifunua nasomaga. Misumari na go gaga, make me go gaga gaga. I wanna gonna give you love, baby. Baby dance, katika, 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 katika. Baby dance, zungusha, 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 zungusha. Baby dance, katika, 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 katika. Baby dance, zungusha, 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 zungusha. We chombo, dokoa, dokoa, tibobo. Pinda mugongo, zungusha, zungusha kiuno. Mbuvi sogo pichombo, tenda cheze shwindondo. Nipe nibuwe, inama kanyagawa, nipa kanyama na minya minya kama nyanya. Inama kanyagawa, nipa kanyama na minya minya kama nyanya. Nashika dodo na ramba na ngata na pakata. Nashika dodo na ramba na ngata na pakata, yeah, yeah. Baby dance, katika, 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 katika. Baby dance, zungusha, 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 zungusha. Baby dance, katika, 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 katika. Baby dance, zungusha, 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 zungusha.